gali na yete twalumyanga ba mwana damu ahe fetwali na malala na yela gakomanga muketo famu fetwabu kanga zima indula ngero lusi tuvukane zikatapira gakuba fetwatu zania na yate botweli jako tukuteka nyala na yefe twafuka bazadde twafuka batuze na bamu bakulembeze kwemanya kyali kisa kya katonda okutulekawo tusomesa ababalidawo enensekulamula bobera tomanyi wajogudde manya nejogenda wakoma enensekulamula amalala gakulembera ekigomanya waliwo abasooka enensekulamula baako boyigirako wano abali abamanyi ngensi bagijagaza ngakati bali mu kujagala kwanada chansi enensekulamula gwe mubuvuka wuliriza biru keko kulumye situkava mu tulu seri mukwano gwakunyumiza biru gwabawo chansi akaseera kekadu ebyo bivumaganya kitawo nenyoka kuzaala oba kuzaana ye tebakuwa madaala gwoli mu malala kyokka tukugamba manya buli babutingana akawuka kakuyoola we kakanyokendeza ebikolimo zenaba wafuuka na kuriminal naye ate byoyigiriza omusaigo manya bino nti enensekulamula bobera tomanyi wajogudde manya nejogenda wakoma enensekulamula amalala gakulembera ekigomanya waliwo abasooka enensekulamula baako boyigirako wano abali abamanyi ngensi bagijagaza ngakati bali mu kujagala kwanada chansi enensekulamula alina amalala naye lagakomanga mu geto famu fetwavukanga zima indula ngero oluusi tuvukane zikatapira ngakuba fetwatuzania naye ate botwelijjako tukuteeka nyala naye fetwafuuka bazadde twafuuka batuuze na bamu bakulembeze we kakanyokendeza ebikolimo nze ndaba wafuuka na kuriminal naye ate byoyigiriza omusaigo manya bino nti enensekulamula bobera tomanyi wajogudde manya nejogenda wakoma enensekulamula amalala gakulembera ekigomanya waliwo abasooka enensekulamula baako boyigirako wano abali abamanyi ngensi bagijagaza ngakati bali mu kujagala kwanada chansi enensekulamula